amajaga nge gali gatyo gachimomuzu ngamburu nakukunsi kunolwe narabika na yate pugumuli subirwa magenda gange nabo kunsalu bakurabika nge kibaleta silwa kubaba zisiba nyona yenge chikuru chebagalo kukakansa obaddala walumbe ne maka yasazewo bwacho na mira pini amukafure kale chembambe bazabalunja abalika banabalira maguru esungwe nti mwebale tekula musi ufuna abalinya ge byange gayaye mwe katimba geneka abanji mulika abanyoro ebitone byange nayete mule mwokulya bannabbi wetu tyo tubera wokasira mpawe kaga mwana wange bwatya tutuma bwatugerera terina pia kadiwa echote bakulimba abampakanya wochitegeza temwasoma muddeyo mubekanye mbitabe bitukuvu Musa Kristo ne Muhammadi aba basajja bonsatule ensi abasalirwa kubanga buli omu olwatanye emirimu gye n'ebibala tebaabira bannannyini bona abatumi osanga nange kuliba gutyo tuzaalibwa nabwo obubaka ssaawa bwe zituuka nga tubuubawa nange kyenkola kati tekyetaagisa kusomuba wazaalwa n'amafuta era olabirawo nga byekoze kyovoola baabwe buggwawa kuno na kibombya mbwa nga si mu nsobi nayo kukwe kugera kwe mbufunze bannabbi wetu tyotufa kibwatukira ye mulimu kyebiro bino nze siri bulungi ebyange birimu engeri biva ku muwala ddali yali eyo gye nsula gwe sirina bwe muyita oba mmanya muzaala naye ate abantu bamunsiba ate naye ampita taata mpulira sibyagala nze kyenjagala ekikulu kwe kumuwasa kuba siri kitaawe muto si mwana wa ssenga namuggya mu kibaya kasasiro ndeseyo munange ddatu ali ku kyalo gye nsula ngenda okuwulira kasasira akaana kakaaba konzaani oyo azaalira wano weekusembera nnyambe nga ngoba emiranga ngenda okulengera akaana ng'ate kawere weekulayiza enduulu ekyalo ne kikuulula kijja eno gye yavugira mu banja abajjo taasa ne ssentebe w'ekyalo haji wasajja soweedi mwe yagobera konzi haji kikoze bulungi omukulu gozze tuyambe kaakati otunoonyeze genda mu batuuzeebo buli eyabadde n'olubuto ataluulina akaana ng'akakulaga kijja kutuyamba nnyo okufuna akayitima eyasudde akaana akato kati soweedi yabuna ekyalo musajja wattu n'akoowa n'akomawo n'atutegeeza nti oli abuze offe kati tunaakola kiko ye katulinde nkyakasita n'akaana keebase munnanga olwakeera enkya ne tubigaaya aw'ekyalo ne kinnonda nti nze mukulu eyalonze omwana era ngira mukuuma nga ne nnyina we bamusakula akaana kaali kabuwaleerawo ne banjeeya munnaffe kuliko obuhulu obuwonye munnange nga ndera akaana banoonya nnyina waako paka omukazi n'abula miitingi ey'okubiinayo ne tugituuza era ekyalo ne kinnonda nti nze mukulu omwana mumuleze okuva obutatuuse nakwavula mumutwalire eddala okuba naye emyaka girimu abiri kacyanga mumunkwasa mbasaba bannange neeyogerere tinnamukuziza omwana mbadde mbasaba n'omuwasa munzikirize ekyalo kimaze okumunkwasa mu lukiiko lw'okubiri mu butongole ne mmutwala ne mmubatiza erinnya lya ddaliya eryali eryanga okumuyita ddaliya n'akula mpola awo yatuuse n'okusoma nga nnasaanyuka pulayimale eyagiyita era okuyingira siniya lwe nakakasokola kwenambuuza ddaliya ekiki ekyatuuka ku maama wange nga simulabanga njagala mmulabe ku ssomero okuba nnumwa abaana banyumya emboozi si kuba mama babu etadio wange yata wamanye Konze mwana wange etali yonzi yukize na kuu nyoko ya famu mfembi inga nasalirwa Ndogoza wa musamba mutima kuba olwa kuzale vyo kunsi na visigura Kamama ne kakaba wone kagumia gumia kasita kitawo wendi toja kujura Ne kagete chifana nyawe chama nyina zaida tinyoko watiwe ya fana na Nekambuza chitata teba ganda bangi Konze kwekwe nalinso seda nakuma Na yiva taimu nzikirize Bomanono echitufu kamugulire Ti mwana wange toli mwana wange Na kulonda kukasasi honga nafuba Siri na wenkuitera chikutegeza Antino ngendo kukuwasa Batensa baba tuze bechiganda muka tuwega Bali wampire mbejiri wenali mkube nduru Orobiso wedi neposa loko defensi Biuma ya fatu wa musalirwa Mwangu weko muntase muntekere zetali Ante omusajja twakuwamu okukukuza Abalala bakweka nyanga tukuronze Na weto mwega nyamufumbirwe Kubapulira beso santi aba mwana wange Kale nzikiriza tugende batukebere Jeni ewe chisala onti mwana wanga Aba mwetaga njoku mubawa Nyini ba mulia nimire mpulire yobesu anta Chiwala cha maka chitiba runo Mwagare bitu sizenga mwamwe samba juzi Ine mayanja kwe kubaraba Nti abata sigansigo mweba na njini kwe somba Ngama kungula gatuse mutege mbuto Na yenze kono dalia ngenda kutemu Muntu emisana tuku musanja ge Kuba mutade mwesento kusoma nga kwa bei Kakano unayingira university Kwe gamba nange banange nje kuntu ya zange Umwana ngendo kumuwasa Atanja galiza muwasa ngora bie nyone fitina Bantu bala mumutyo kambere kereze Makumbi kusite nsura wenti atena Bagamba atientana yeri nzija wano Munte ngende nsango mwana Manyo mukazi Mugambe nechintu echindi omutima Vyali banzize mu Lwendiko maonja piba wano Lwecho mwera ba mwena